kunisamehe, oh kunisamehe, oh nisamehe, Mola nisamehe, jalalie nisamehe, hey nisamehe, oh nisamehe, Mola nisamehe, jalalie nisamehe. Nisamehe, nilikosea pole sana. Oh, nibie radhi, ijapo nilitenda maovu mimi. Yeye rabuka pole, itabadilie nisamehe. Ewe Maulana we, unipe chanzo kipya nitabadilie mienendo na tabia we. Niliwamepotea nimerudi sasa, mimi ni wako daima dawamu. Niliwamepotea nimerudi sasa, mimi ni wako daima dawamu. Hey hey hey, unisamehe Maulana, naomba msamaha. Hey hey hey, unisamehe Mola, naomba msamaha. Nimekubali makosa yangu wewe, honi vienda kumbwe, walinifanya tachititi, nikaweka shauri lao mahanani, nifunze kuishi niaepuke yale hoe na wale hoe. Unipe chanzo kipya nitabadilie mienendo na tabia we. Niliwamepotea nimerudi sasa, mimi ni wako daima dawamu. Niliwamepotea nimerudi sasa, mimi ni wako daima dawamu. Hey hey hey, unisamehe Maulana, naomba msamaha. Hey hey hey, unisamehe Mola, naomba msamaha. Ningelijua ngejiweka kando, ningelijua ngejitenga nao, ningelijua ngejiweka kando. Oh, I wish I knew. Oh, nisamehe Mola, nisamehe jalalie, nisamehe. Hey, nisamehe. Oh, nisamehe Mola, nisamehe jalalie, nisamehe. Hey, nisamehe. Oh, nisamehe Mola, nisamehe. Nilikosea baba, oh nisamehe, oh naomba msamaha, oh mimi Denito baba, naomba msamaha, oh naomba msamaha. Denito mimi, oh nisamehe Mola, nisamehe.